The baddies. Get it, yeah, shit. Pink DJs Entertainment. Boy, boy, boy. One, two, two.
Mama unafanya tembo. Kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba. Pikia kono ulini kumbata. Piki piki upande uba. Popote lipo kanifuata. Nini bado wananita mzugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema mola ndo mpaji.
Oh yeah. Yeah, shit.
Oy, boy, boy.
Konde boy.
Rusu, chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia, komarati ni popo we.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizingu we unisumbu wewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileoshe mkomboti. Oh, mimi zako imeshankolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimi zako imeshankolea my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Achajua lizambe.
Manaraha ya kuingiza. Ujue inapotoke.
Achajua
unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Achajua lizambe.
Mama unafanya tembo. Kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba. Pikia kono ulini kumbata.
Piki piki upande uba.
Popote lipo kanifuata.
Nini bado wananita mzugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby.
Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zambe.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Acheli zambe.
Manaraha ya kuingiza. Ujue inapotoke.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Acheli zambe.
Wai nilikuuliza. Bora ninge kitengea. Onaya. You changed my life. I'm no player anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Nishachoka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Yananipara. Baby, I wanna baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife? Oh.
Pink DJ Academy. For DJ classes, call 0719-386-146. Follow at DJ Pink 254 on Instagram and Twitter. For more mixes, log on to www.djpink.co.ke.
Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Coopera.
Tutakula na tukikosa tutalala. Zimewashuka sura walojichosha na makafara.
Mie maji mwenza kuchura, unanitosha sina papara. Tuwanyoshe kama rula, wakijitosa kutuvagala.
Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
Ayaya, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea.
Oh. Sasa unanuna nini? Hauna dhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana, usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona ya nasidi kuhuma, nikirudi na asira, asira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe, nikirudi na asira, asira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe.
Hali jakasa,
nivumilie ipo siku tutapata.
Hali jakasa,
shida na dhiki zitakwisha baby.
Hali jakasa,
uchana kope makeup utapaka.
Hali jakasa,
tutabadili mboga kuku kwa manyama.
For more info, 0719386146.
Chote akuni kipenzi changu, asubuhi tumboli kikuminginya. Pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa, najua kwa kontajiri waza. Kama makosa nivute chumbani, ununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno. Jua shita rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah, kirudi na asira, asira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe, nikirudi na asira, asira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe.
Number one mixtape.
Hali jakasa,
nifumilia ipo siku tutapata.
Hali jakasa,
sina thingi zita kusha baby.
Hali jakasa,
uchana kope makeup.
Hali jakasa,
tubadiri mbuku.
Kumbe bondu ni baba yangu sio Magufuli, ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu mimi ya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, you know my no love. Yupo lompaka moyo, akamgawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezalua bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shamkani. Agiza nyama na pombe, atulea tuende chumbani. Nikupe mogwa jangombe, kisiginu kiwebe gani. Baby ule ni, misweza kuzunguka. kabla kuja pambazuka.
One night,
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night,
yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja. Sijidanganye umemkamata mtoko wa mujini, magoli mengi samata, hata uzame chumvi. Ila kuna waze wa migodi awagonga gihodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kwenza kona jaza mimba, woko jimu na jaza bodi.
What I believe, no money, no love. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu samov. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenze mezaliwa Bombay, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde, amemshinda Sharukani.
Sio unapunywa tumapombe, unajua nelipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzagi kuzunguka.
One night stand.
Yani nipe nikupe, kabla kuja pambazuka.
One night stand.
Sikuizi kupenda benda, kumepitwa na muda.
One night stand.
Yani akikupa kula, akisusa mwingine atakuja.
One night stand.
Big DJ Academy for DJ Classics. Call 0719-386-146.
Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mi mwenzako naweza kakupenda sikatai. Kwei
DJP,
ndoshazama usinipige kipapai. Miyapo kwako shabwaga moyo usiulahai. Kweli ndosha kwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe,
na na na,
nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Mapenzi malofu na we, weshida urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we, ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we, nitafute na wewe. Let me call you my India, this love is real naughty bandia. If I love you utakimbia, cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kama mimi.
Lady, kabla kuja kucha my lady, naisi na daddy, ukisimama kwa kucha my lady, naisi joto sio joto baridi sio baridi, nakuwa katoto katoto unavyo nifariji, hizo bingili bingili baka chini, nakupa pingili bafuni kabatini, bebe lako timbuli timbuli la kijini,
wendo mkosha.
Na kimoko kisheti ninywe na chai wako sela kusema wanoko nipeti iwe ni shai bila hela sisi na isi ningenyeka sana nataka nikutoe baby Copacabana bila hela sisi unajuaga kwenye kabana nataka nikutoe baby Izo bingili bingili baka chini Nakupa pingili bafuni kabatini Bebe lako timbuli timbuli la kijini
Wendo nankosha
Umenuka
Wendo nankosha
Umenuka
Wendo nankosha
Umenuka
Wendo nankosha
It's DJ Pink the baddest That gets you wet
Niko nyuma na iokota Nusha
Nusha
Ukizima na ikokota
Nusha Nusha
Fanya kama kuisokota
Nusha
Nusha
Kama inatokota
Nusha
Vicky
Hello exi Uhari gana Ni long time Natuje onana Natumai upo salama Leo unanichukia Hata jina langu takisikia Nimekithiri Upweke umetanda Na siku kama hii Nakukosa sana Korona imekithiri Upweke umetawala Hasa siku kama hii Nakukosa sana Natamani ningekuona Angalau siku moja mwezio nina kutu la mabusu Natamani ningekuona Angalau siku moja mwezio nina kutu la mabusu Hata kwa msimu wangala unzai Kuorentai Nileo unanchukia unandara unzai
Misi ko
Kuorentai
No, I can't make it right now
Oh baby Kuorentai Oh maorentai Hata kwa msimu
For more mixes, log on to www.hearthis.at/pink DJ's Entertainment DJ's Entertainment
Vicky,
oh baby, pull up. Why don't you pull up?
I got some smoke and some booze. Ni wewe tu, no naikosa.
Oh baby, pull up. Why don't you pull up?
I got some nyama choma and some booze. We can chill together in jacuzzi. Me na wewe. Naeza kada na injeve. Nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Cheza gita nina skills Naeza kada na injeve Nina shisha pia veve I'm on Netflix and chill Cheza gita nina skills
natamani ningekuona angalau siku moja mwenzio nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja mwenzio nina kutu la mabusu.
Chini unachomaanisha ndio nataka
nielewe.
Mimi najua unataka tugombane, umenichoka
yani wewe.
Huko ulipo wewe mimi sipo. Tumeelewana kutwa madeni na wishi mikopo. Mwanamume
inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usinifanye hivyo. Kama ngazi kuipanda mpaka take Mungu.
Naelewa kweli uwezi kupata chochote mpaka ukupatie Mungu. Bila juhudi zako jewe utalipata jevungu.
Unaniona mikuwa spendi kazi, mimi ndo kichwa cha familia. Kuangaika popote mimi niko radhi, baby nitapata vumilia.
Siuende Uarabuni ukajaribu bahati yako mwenzangu. Mazonge ya vizuizi rubishi wako wavunja moyo wangu.
Kwa hakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote,
romana,
na ujanja wao wote, pesa wanazimaliza madem zote.
Basi kawewe nyumbani nami nitoke nikangaige. Mwanamume unapenda ushindani, nami nifanyeje mtutue kike.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usinifanye hivyo.
Utajitume,
utajitume.
Wewe ndo mume.
Sawa mama.
Fundi akia Mungu anajua aje na chosha. Doto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogido,
ayana.
Fanya ka unapiga deki,
ayana.
Deki give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana.
DJ D,
hey. The way you move your waistline, ayana.
God bless your father, ayana. Umogo magaribi baby, ayana. Kama radiata imechemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here, make I chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiyogidok,
ayana.
Fanya ka unapiga dek,
ayana.
Make you give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline, ayana.
Boy, you know I can get it over you. Hasa ukishika hapa, pumzi sina na tapa tapa. Boy, you know I can get it over you.
Azima, nikaona tanga lao. Nijue hali yako. Vipi upo salama? Yena dhumu nijue kama umzima. Adi nimesahau. Shikamo heshima yako. Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa rapana. Wasikudanganye na picha za mitandao, ukaisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo. Nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mao. Tayari ya meshao. Ila yote tisa kumi mwanao. Moyo ni nando wala kuwa mbali nawe.
Hey, I love you.
I say I love you mama. Kesho kutunze.
I love you.
I love you. I love you.
I love you.
I love you. Mezi tese tumboni. Kwa mateke mimtundu ulinibe. Ukajitwesha mgongoni. Upweke na uchungu ule wale. Nikisema nikusifie. Sifa zako sezi maliza. Inachotema ni usikie. Kwa jili yako napanga iza. Mama, sio mchana susiku. Kukicha na kwenda resi. Ila na mini pusiku. Mola tanfanya wepesi. Chuma, wasiku nanganye na picha za mitandao. Ukaisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo. Nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mbao. Tayari ya meshao. Ila yote tisa kumi mwanao. Moyoni nando wala kuwa mbali nawe.
I
say I love you mama. Nakai kai kesho kutuze.
I love you.
I love you.
Nakusema kwamba na bahati mbaya ama nyota imefifia. Naona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndo kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, avumi ya bazi na mana. Santanzaje, tanzaje. Inawezi kanaje nikose kufurahi. Siku zote nazweshi na uhai. Najua Mungu wapendi, walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa majira gai. Moyo utakuwa bado na mdai. Achani ya keimani, ipo siku ntarizishwa. Aya,
degrees. He's a dangerous DJ.
Asinacho manisha mnakijua, kwa kusema penzi na ntesa. Sawa na kuona yaona, samona nanzidia. Ifinacho manisha mnakijua, upweke unamtesa. Afuna kuona waona, wangini wanajoy. Ngekuwa gambe ndo dawa ya mawazo, ningekunwa nilewe. Nilewe, nilewe. Inawezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu wapendi, walimwengu mna visa. Nikisema niage takuwa na jiragai, moyo takuwa bado na ndai. Acha niake imani, ipo siku ntarizishwa.
Chua utamwa pezi, unani sumu. Nataka kazi wezi kazi, rudi tena darasani. Rudi tena darasani ukasome.
Mweza kumi international game za uswazi,
zizi tole imacho.
Nafanya za kibabe wezi shozangu,
ita kutoa jasho.
Maji ya kisima unachuta maso kusimama. Kipewa karoti emu tafuna soku mumuya. Na ukiona bakora
lia, lia.
Ila unanishangaza bidada
na kitia luna.
Uti tena atarasa nyoyo. Masoma mekine weawezi ata kutuaro. Mama mama kumbwi
kato wako.
He kumbwi kumbwi
kato wako.
Ae mwalimu
kato wako.
Hey, mwalimu
katoa boko.
Mama mama kungwi
katoa boko.
Kungwi kungwi
katoa boko.
Hey, mwalimu
katoa boko.
Hey, mwalimu.
You know who it is. It's Pink DJ's Entertainment. Like our Facebook fan page, Pink DJ's Entertainment.
Wamekula sara wazazi wako, wafate pesa zao kwa kungwi wako. Oh, wali unaguna guna kajibwa koko. Tumemzidi tembo kwenye uzito. Kwa nini nisichepuke nikatafute mapenzi? Wali unataka muoko wakati unashindwa kula ndizi. Sijatulia mapepe bibie au niwezi. Nimezoea masotojo uwanja nisipigi cha mkwezi. Uti tena darasa nyoyo. Masomo mengine weawezi ata kutuwa roho. Mama mama kungwi
katoa boko.
He kungwi kungwi
katoa boko.
Ae mwalimu
katoa boko.
He mwalimu
katoa boko.
Mama mama kungwi
katoa boko.
Kungwi kungwi
katoa boko.
Ae mwalimu
katoa boko.
He mwalimu.
Hits today. Ooh, myself.
Chana unajifunika shuka, usiku lazima ta. Mapenzi kani kukurupuka, utaki hata kujiaya.
Matango pori, matango,
hey.
Matango pori, yekawarisha wengi. Matango, matango, matango pori.
Jimwe ata akili iwezi baini chamti macho moyo ata kama kibaya. Kifacho mtu chaki wako sisiki wala siambiliki. Na kupenda kipimo sina wako ni hoi chakati na leo enesi. Mwe wangu na upoko ni natuwa kafanya makazi jiji. Napenda mapaka mjini mkani rubuni. Nusuwa nito hiru penu siku tamani jiji. Kila kaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto.
era suno yosha vinyosho. Ukaja toto la moto, kanipoza kama uji wa mtoto. Mista tuno yosha vinyosho. Nakupenda vibaya,
baya, baya.
Yani vizuri vibaya,
baya, baya.
Nakupenda vibaya,
baya.
Vizuri vibaya,
baya, baya.
Yani vizuri vibaya.
DJ Pink the Baddest. Number one mixy
plug
man. Unavo bana unachia, bana unachia. Kisho slow it down, grafla unachia gear. Toto mihoi. Unavo bana unachia, bana unachia. Kisho slow it down, grafla unachia gear. Toto mihoi. Toto la moto, kanipoza kama uji wa mtoto. Era sunonyosha vinyosho. Ukaja toto la moto, kanipoza kama uji wa mtoto. Mista tunaonyosha minyosho.
Gunda ushafika, jina gani ungeniita baby? Shauri utaki kabisa, eti uniache na visa ya Firauni na Musa vingi. Nikilala na utakama, naniita, nafumba macho, navuta shuka, naona napumbazika. Unishika lipo, ndipo hapo, nafarijika. Mambo ya mahaba yako, ndo maana natononoka wewe.
Wana, 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 pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana, 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 pale tulipokutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
www.djpink.co.ke. Oh yeah, DJ Pink the Baddest. Let's go.
Chizi, kidona ni uvio hengo alisema maradhi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banu sura jeuri sina tena wendo kiganzi. Meni maliza hasira si humi wakisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga nibembeleze, usini pepe nipulize. Watume washituke, roza uzi waume. Mini pike ule chote, unenebe upendeze.
Wana, 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 pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho ya katizamana. Wana, 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 pale tulipokutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
We are Pink DJs Entertainment.
Ukitaka uniweze, nibebe wewe. Ukipenda unibimbe, nikumbatie. Hata watu watuone wakahadithie. Nitambulishe niringe niwavivie.
Kama antena, nitakupa penzi la kisela.
Nitakupa penzi la kisela.
Sura shepu we mzuri. Nakupa miazo sufuri.
Yeah.
Nata nata. Ninakufata fata. Unavyo ringisha ringisha mama. Basi biringa biringa mama.
Asidesi yeah. Baby. Pole pole slowly.
Yeah, yeah.
Kama unapiga degi.
Yeah, yeah.
Yeah, nje ya sayari nge kuita kimondo, oh, na majungu ya kibongo, na usiyape time ya kutibu wenyongo, no. Mana, mrembo na kujuza, mana, na shukuru umekuza, chanda, chema petre na kutunza, namba, kunja ote wa buruza. Na umesha nizima, hey. Na yo love, na yo love.
For more mixes, log on to www.hearthis.at/bank. DJ's Entertainment. The streets need royalty and unmatched skills. The DJ.
Joto langu wewe
Mama
kitikisa hali toto ndoka toto
Mama toto
Joto langu wewe Toto Toto Joto langu wewe Toto 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 Joto langu
Tanzania na Congo Kunde boy na rice Kunde boy Ninatamani siku zirudi nyuma Tanyuzuie moyo kukupenda Binadamu gani huna hata huruma Kesa sina umenacha ukaenda
Kusala moyo wangu Kukupenda kwa dhati Nikataka uwe wangu na nikapa sikuaji Utu na wema wangu Eti leo nitaki Iwa kithamani yangu ama sina pati Chalanga cho, chalanga cho neni tusu Chalanga cho, chalanga cho neni tusu
Kwa nini unamtanga za nini? Unaharibu hivyo nyumbani. Analilia kila siku mimi. Na unajua kumwacha siwezi kanisalia watoto mwenzako. Punguza kujishaua, unaharibu kichizi, unanipa changamoto mwenzako. Unamvalia mimi akivaa dera, nachenji kimawiki hata kama sija kupa hera. Wewe una iPhone mwenzako na Motorola, unashindana na gigi kwenye mabendi kutunza hela. Vibaya hivyo. Unanita sponsor, unanyongopea, unanikosea. Kiso kiko kishepu na kisura chako, no kina nipa mawazo mwezako. Nashinwa kukuwacha mwezako. Mwobo mwobo nitafirisika juu yako, chepuko. Unamvalia mimi, akivaa dera, na chenji kimawiki hata kama sija kupa hera. Mweza kwa na Motorola, unashinda nana gigi kwenye mabendi kutunza hela. Vibaya ito Mwembo, punguza mwembo, punguza mwembo.
Unamliza mke wako,
usije kuchese ya vitombe.
Chepuko, chepuko,
amchepuko.
Unamliza mke wako,
anakujua, anakujua. Navyo mjua mama watoto atakufanyizia siku moja.
Anakujua,
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 anakujua.
Navyo mjua mama watoto atakufanyizia.
Lava utawalini, kona unazingua. Wazuri wengi mjini, mweza nachukua. We kutobisho, nywele kuchenji mitindo. Mwana kuona wafo, kila siku uko single.
Moya kupenda sina, yani ninjipe homa. Si ulimona stamina, rafiki yake Roma. Si unajua, doa majali, wanasubiria pange maulana. Hata nitunukia, bado na ula ujana.
Ujana maja moto takunguza,
takunguza.
We pita peku mpoto tutakuguza. Kwanza kuolewa raha, onana na wili wili. Ona mume wangu ispa, atungiliki wa wili wili.
Umenikumbusha, kula insta udaku. Wanasema mume umekwara. Eti umefata hela, kakubali kulewa bitara.
Utanishauri nini, kati wangu ndo sasa ni mtoto wa mujini.
Kula bia shida chini, acha nilebata, nijipe stressi za nini.
Bora niwe bachela,
staki kujifunga funga kujibana bana.
Niwe bachela,
kwanza naona mapenzi faida yana.
Bora niwe bachela,
hey. Uoni utoto unajidanganya.
Niwe bachela,
unayo yafanya mwisho hayana.
Bora niwe bachela.
Na dalimu, acha kunichachake. Uliza kilo mkuta Dangote. Sijui kagombana na Tanasha, ametua nifolote.
Mapenzi ya siku hizi, shemeji lokole mungo za upe. Mkigombana tuka shatizi, instanzi maya mishene.
Gombana nimetulia na vuta pumzi, staki kwa nambio. Mambo kujifanya odari yeti mjuzi.
Ujuzi huo kuyo, tukiachana na yote. Mimi bado sikungi mkono. Wasafi wote naonekana mnapenda ngono.
Utanishauri nini, kati wangu ndo sasa ni mtoto wa mujini. Kula bia shida chini, acha nilebata, nikipa stressi za nini.
Bora niwe bachela,
staki kujifunga funga kujibana bana.
Niwe bachela,
kwanza naona mapenzi faida yana.
Bora niwe bachela,
uoni utoto unajidanganya.
Niwe bachela.
bachela piga kelele, piga kelele moja, kelele mbili, piga kelele tatu.
Wenye wapenzi piga kelele, waliooa tuliolewa je.
Maji weka moto, tandika jamvi na janyumbani. Nimekuletea zawadi, kijora cha mkopo, futala nazi ujipare hani, na viji sabuni vya magadi. Nguru si mtoe chumvi ndio ratha yake, muunge tunipe na chuzi na nyama yake. Kula ya mbuzi ni kamba yake, ye kinga muzi ni dishi lake. Pasha maji weka moto, tandika jamvi na janyumbani. Nimekuletea zawadi, kijora cha mkopo, futala nazi ujipare hani, na viji sabuni vya magadi. Nguru si mtoe chumvi ndio ratha yake, muunge tunipe na chuzi na nyama yake. Kula ya mbuzi ni kamba yake, ye kinga muzi ni dishi lake. Fungeni maturubai, wala mtupishida, ndo kwanza tunajidai kama afisa wanida.
Tena dakitari nimekuja na tiba sindano,
leta nchumeke
na kibinda mwali, napita kwenye mabano,
leta nchumeke
niponga ngari tayari kwa mapambano,
leta nchumeke
chanya kangu sasa leo mambo msuguano,
leta nchumeke tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba, tamba.
Warushe warushike roho zao,
tamba tamba
wasokujua wakujue leo,
tamba tamba
tamba mama lao.
For more info call 0719386146.
Nitalinda benki kwa rungu, niaminie taka langu mwana ufungu, na inamamie wavunje nazi na nyungu, wajifushie umwa yangu, watulinde Mungu yasitufikie. Nilisha kubwa na tsunami, na mapenzi nikalia, na amani kwako sasa. Penzi sila unyang'anyi, peke yangu najilia, na shiba na kusaza. Naka TV kangu kana waka kuzima,
nikupe.
Naka simu kangu ujapoka mchina,
nikupe.
Shika na moyo wangu nenda nao mazima,
nikupe.
Tuzaliwe Maka tufie Madina,
nikupe.
Fungeni maturubai,
kesho kisema,
wala mtupi shida,
kesho kisema,
ndo kwanza tunajidai,
kesho kisema,
kama afisa wanida.
Tena dakitari nimekuja na tiba sindani,
leta nchumeke
na kibinda mwali, napita kwenye mabano,
leta nchumeke
niponga ngari tayari kwa mapambano,
leta nchumeke
chanya kangu sasa leo mambo msuguano,
leta nchumeke tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba tamba
warushe warushike roho zao,
tamba tamba
wasokujua wakujue leo,
tamba tamba
tamba mama lao.
Kisha ilo wapanga mulini kukata mwa mwana kaza kitanda usiku kundene mwa Shalino wapanga mwini kukata mwa mwana kaza kitanda usiku kundene mwa.
Kamu penzi, ananipa raha nyingi, na kunienzi, nisikize mimi.
mapenzi moto moto.